Yeah.
Exclusive from Hot Vibes to CR.
Yeah. Yeah. Shino nshiku boneka fia muma chapitia kwa tima bezi. Nalipisha no offense. Wafile wakose hapa nina market full place ilionze. Mavans wanga walikutiteka shiwangene leta kupasi la permit. Kigo palace tunga chitobweza mwana rapper alibe playlist. So we just watch and laugh. Okay ni chani chizani kalifia chifuka vons nilinavo. Penikala ni hotel west na mafans futi nilinavo. Gelo wanga na bright future kumbuyo raswa enchoma mumakago. In short nilipa levo inango. Mailo nilipondi nipoleka. Kansu ku Facebook ya polika. Kansu tuwa niteka potu mapechi tuanja latiwa. Nipuwa nyila motoka. Those are cars we already drove guys. Bintu vachiti ya evolve. Raswa inalileke chivelesi. Weekend inenja mukuti ya go five. Bazeti ya pakisa comedy. Raswa inmankala nilipe comment. Nigwila na zea kalipo gwila po wea na pitepo ku college. No ni time ya. Plus I'm the fly swapper. All these niggas be claiming the fly nanda. Nalipe nanfunika chainama. Yeah, nalilwa lishefia pala COVID-19. Whatever you call it. Walonga white ni tea solid. Wali slow fuluba mwamolidi. And then one last word to everyone. And I don't mean to offend anyone. Uno ni jemula wanyowa. Ninale kakalo wenza ka alion.
Exclusive from Hot Vibes.co.